Yo, ecstasy, check it.
Connect.
Yo, ndiri ndi maso tu, ndi maona sintu fo. Ndipo ndazi wona po, kuyesa kuija flow. Ama ndisi yapa flow, atisi yolimba flow. Yikufunika hadi ko, ko mani. Street kid from the ghetto, dropa mabazi. Olo watawina ama tiwa dropa masansi. Tizalile bwanji, tituluke makasi. Kundiyesa kwanji, kundisi yapa njanji. Kundipo ndangati, talenti kupapanja. Amena jasa na kwime ya nakali mafana. Sanja mukumanga, yikufunika kama fana, zelu za mafana ndinu yosizo fana pamozi together, music ya Malawi osati muzitila moto tizona Malawi, uvuni ikapya timaonela Malawi koma muka chedwa, mpula zozi zila, I see three things maso wanga ndia kutwa, nikaesa kudumpa, nipo mwendo mapuntwa chulu takaduka, mchulu taliuma, nikilaliuma moyese kupuma time apa chulu, andi one ndiyangati, the people vote for me. Oseo ndi yangadi mapeza ansala ndiye futo ndipati tinala kwa chani mutipanga treat body pondeleza tziko sanje ntima waifo kuyankula mosaganiza suono nga tziko kuja mukumaja kwa mama mgeto moli mafuto tonse tina futi katina kesa lipo moli nopa mwamba mungo ona zapa mwamba ino ndi odala ofutika ndantu wanga nife opusa pokuwa mbela ni manja pano dalama za tu mama gila sanja opu vinilani ya mago na nyumba soboka linuo amene maziwa zao zofoka akakuwi ni sani mumayamba kutoka kuti walila tumafoni kutiploka MP wakwatuana kali ku high school ana moti mwanga muli mila kumunda gazakala nshabini mzawa tamangite ziyambe panope nuomu watandise kauna dela langa ntima mwanga ndi malila kagona poko ngola ndi mboko shaka mwalila zoti kulitina lano iso ama tiwa koma zai wo palibepo mukutiwa life ain't fair botindi za fampawi singa masangala le kutam from Malawi ziko la uchili jana ikakunjele uka mbele mbele mbalanga usabwele ujitila tsogolo langa lankulila banja langa lankulila mwana wanga sazao nezakoma lankulila muzi wanga lankulila antu wanga tikuvutika nziko nditandize ndipo
check it.
Yeah, well.